mutima tujya twibaza mu mitima icyatuma twumva ko dufite amahoro tukanatekereza cyane uwo tubana nabo bose icyatuma tubana babanye amahoro amahoro meza aturuka ku rukundo rukundo tuvuga niwe Yesu tumeshejeho n'ubuntu bwe gusa amahirwe tubona n'amahoro Amahoro meza aturuka ku rukundo rukundo tuvuga niwe Yesu tubeshejeho n'ubuntu bwe gusa amahirwe tubona n'amahoro niwe ubitanga Yesari mwijuru nukubana mwa yapfiriye harabirengagiza kwariwe utanga amahoro bashaka shaka icyo bakora ibyo batunze bikashirira bikazarangira batageze kucyo bashakaga amahoro meza aturuka ku rukundo Tuvuga niwe Yesu tubeshejweho n'ubuntu bwe gusa amahirwe tubona n'amahoro niwe ubitanga amahoro meza aturuka ku rukundo rukundo tuvuga niwe Yesu tubeshejweho Amahoro meza aturuka ku rukundo